tuende, yanataka tuende wapi? Na machupa kama 30 yanataka tuende home na sijui niliacha nani. Hizi ndo shida za machaji, yanataka tuende wapi? Na machupa kama 30 yanataka tuende home na sijui niliacha nani. Hizi ndo shida za machaji.
I say boom boom moyo boom boom, kila ninapokuona mimi nawaza ndum, na shepo lako line sio boom, kila ninapoliona mimi na zoom 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 zoom, kila unapopita watu wanakuzoom, utamu wako kama bubblegum, hata nikishiba mimi natamani
hata kama wakinesa wakisema unifiti,
I say no 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 no, uzuri wako ujificha, makweli weni pisi ya hiyo moyamo momo.
Baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe.
Yo jisikie fiti, ukitaka jina mawiski sema, tukijimixi, anguka na upaka chini we mama.
Unapendo unapofanya mchete to touch, tempted to touch, girl me I'm tempted to touch. Unapofanya me I'm tempted to touch, tempted to touch me I'm tempted to touch.
Oh my gosh, party don't stop, the vibe be go top. Oh na na na, give me non stop, bad man wanna chop.
Baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe,
ni Zidro nachwani aje cheki. Hey dear pretty lady, I've been thinking of you lately, looking at your photo guys, see you amaze me. Who nani alisema ati wewe uwezi, ni marezi wanajua hawaliwezi. Got you on the blues, nimewasha kisensi, kwe crew kama niko miumaliza kesi. Let me get your number, tutapanga kamechi, mini msela wa riala nimetambua mezi.
Cheki, anataka tunde wapi kijali, nampiga mamistari tena ananivua shati. Hana masharti, anapenda tumakali, mambo ni shwari, juni kone mshwari. Uhali gani, unajona sakamali, mimi nimetoka mbali na mashida zangu tatna, msupa nazitoka katikati, ndo mana unacheke na penda mbona
mati. Hata kama wakinesu wakisema unifiti,
we say no 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 no, uzuri wako ujificha, makweli weni pisi ya hiyo moyamo momo.
Yeah, baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende, ama tunde au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe.